Subject today is Proverbs and the family, or wisdom and the family.
Leo tunasoma, tunajifunza kuhusu hekima pamoja na jamii ama familia.
Actually, the book of Proverbs is all about the family.
Kwa kawaida, kitabu hiki cha Methali kinaongea juu tu ya familia.
Perhaps you remember how it began.
Naweza kumbuka vile tulianza.
It is a man teaching his son.
Mtu akimfundisha mwanawe.
Teaching him wisdom.
Akimfundisha juu ya hekima.
And so we've just read the way that it finishes.
Na tumeona vile inavyomalizika pia.
It finishes with advice on how to marry.
Na inamalizika pamoja na inatuonesha vile tunaweza kuoa.
The man tells his son what kind of wife he needs to search for.
Mtu anaambia kijana yake bibi aina gani anatakana atafute.
So the whole book really is in the situation of the family.
Kitabu chote ni mambo ya familia ama jamii.
And the family is the first place where we learn wisdom or we fail to learn it.
Jamii ni mahali pa kwanza ambapo tunajifundisha kuhusu hekima ama tunakosa kujifundisha kabisa.
The family is the first and the main school.
Familia ndio shule ya kwanza na ya kipekee.
What we learn from our parents stays with us the whole life.
Yale ambayo wazazi wanatufundisha inakaa pamoja na sisi maisha yetu, maishani mwetu mwote.
Let me read a verse from chapter 28.
Wacha tusome kuanzia 28.
Says, he who keeps the law is a discerning or a wise son.
Yule ambaye anaweka sheria ni mtu mwenye hekima. Ama kijana mwenye hekima.
But the friend of gluttons, that is greedy,
rafiki,
disgraces his father.
Rafiki ya walafi analete aibu kwa baba yake.
So a man brings honor or shame to his father by his life.
Mtu analeta heshima kwa baba yake ama analete aibu kwa baba yake kwa maisha yake.
Oh, here's another one.
Kuna ingine hapa.
Says the father of the righteous will greatly rejoice.
Baba wa mtu mkamilifu atafurahia sana.
He who fathers a wise son will be glad in him.
Yule ambaye ni baba ya kijana ambaye ni mwerevu atafurahia.
There are many verses like that in Proverbs.
Ukisoma katika Methali kuna mambo kama hayo mengi.
Proverbs tells us if you look at the children, you can know the parents.
Inasema kwamba ukiangalia watoto unaweza kujua wazazi wao.
Are they wise children? Are they foolish children?
Wajinga ama ni werevu?
It tells you about the home that they came out of.
Inakueleza watoto wanatoka katika jamii aina gani.
So the whole book really is to do with the family.
Kitabu chote ni kuhusu familia.
Because family again is a big, big part of life.
Familia ni mahali pakubwa pakubwa katika maishani mwetu.
Those that God has put us with, we're joined with for life.
Wale ambao Mungu ametuunganisha pamoja tunaishi nao kwa maishani mwetu.
And so there's plenty to say about it.
Kuna mambo mengi ya kuongea juu yake.
There's four things I found that Proverbs repeats over and over again.
Kuna mambo manne ambayo nimegundua ambayo Methali inarudia na kurudia tena na tena.
And the first is the importance of teaching your children.
Ya kwanza ni umuhimu wa kuwafundisha watoto yako.
Both teaching them and pleading with them to listen to the teaching.
Kuwafundisha kwa jumla na hata kuwahimiza katika mafundisho yako.
There's many of these, especially towards the beginning of the book.
Hiyo iko hapa mingi sana katika mwanzo wa kitabu hiki tukianza cha Methali.
Oh, chapter 4. Listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention, gain understanding.
Ile inatuambia kwamba sikiliza kwa baba yako vile baba yako anapokueleza na uweze kupata ufahamu.
I give you sound learnings. Do not leave my teaching.
Na kupatia mambo mazuri ya mafundisho, usiwache mafundisho yangu.
When I was a boy in my father's house, when I was still young, the only child of my mother, he taught me, and he said, take hold of my words with all your heart, keep my commands, and you will live.
Wakati nilikuwa mdogo katika nyumba ya baba yangu, wakati nilikuwa mmoja katika nyumba ya mama yangu, alinifundisha, akaniambia, shikilia maneno haya, na uyawe katika moyo wako, na amri hii sitoke uishi pamoja nayo.
When we have a problem in the government, we ask, who is going to answer for this? Who is taking responsibility?
Tukiwa na shida katika serikali, tunajiuliza nani anaweza kutusaidia? Nani anaweza kuchukua hatua dhidi ya mambo kama haya?
Who is the person who should should be resigning because of these things?
Nani huyo ambaye anahusika na mambo haya bana istahili kuachishwa kazi kutokana na shida hii?
And if they all say, oh, it's somebody else, then it's not good.
Wakikanakana waseme, ah, sio sisi, sio sisi, na watu wa serikali, basi sio kitu mzuri.
Now, with children, God has made it clear who should answer.
Na kwa watoto, Mungu ameweka waziwazi ni nani ambaye anatakana kuchukua majukumu yote.
And he says that finally it is the parents.
Na baadaye anaamua anasema ni mzazi.
It's not the government or the schools and teachers.
Sio serikali, sio shule, sio watoto.
It's not the grandparents or the uncles.
Sio wazazi wetu, yani wale shosho na guka. Sio wale maanko zetu.
It's not the elders of the clan or the village.
Sio wazee wa kabila ama wazee wa mitaa.
But it is the mother and the father.
Lakini ni baba na mama.
God will ask the mother and the father, how did you teach those children I gave you?
Mungu atauliza baba na mama, wewe uliwafundisha watoto niliowakupatia namna gani?
He'll hold the mother and the father responsible.
Na baba na mama watakuwa watu wa kuulizwa.
Now, perhaps we may use others to help us. There may be other teachers and other relatives who are involved. But whatever we choose to do, it is the mother and the father who must give the answer to God. So the mother and father must make sure that their children are taught.
Baba na mama lazima wahakikishe kwamba watoto wao wamefundishwa vizuri.
And the main thing they must learn is wisdom.
Na kitu ya kwanza ambayo wanaweza kuwafundisha ni hekima.
Now, I hope you remember how we use that word in these studies.
Na kitu unakumbuka vile tumetumia maneno haya tunapojifundisha.
To know how to honor God in God's world. To understand how God's world works and how to please Him in it. To know how to avoid evil and how to do good in His world. You can be wise and yet poor and not very clever.
Unaweza kukua mwenye hekima lakini wewe ni maskini na hana ujanja mwingi.
There are many rich people with many certificates but they're not wise.
Tuko na watu wengi ambao wako na certificate na ni matajiri lakini sio wenye hekima.
Need to teach our children to fear the Lord.
Lazima tufundishe watoto wetu kumheshimu Mungu.
And how to follow after Him.
Na jinsi ya kumfuata yeye.
Now there's a great danger to families, which Proverbs warns us about many times.
Kuna hatari mingi kwa familia ambayo methali inatuonya kila wakati.
And the warning is given by the man many times to his son.
Na hii onyo inatolewa kwa mtu na mtoto yake kila wakati.
He warns his son against the sin of adultery.
Anamuonya huyu mtu, anaonya kijana yake juu ya dhambi ya usinzi.
Because adultery is the quickest way to tear down your household.
Dhambi ya usinzi ama malaya ni njia moja rahisi sana ya kuangusha nyumba yako.
So here's some from chapter 5.
Hii inatoka katika Zaburi 5.
Sura ya tano, or Methali tano. Yeah, you said Psalms 5. Chapter 5. Said, my son, pay attention to my wisdom.
Tano inasema kwamba Methali tano, moja, mtoto yangu, Zingatia haya haya hekima yangu.
Listen well to my words of insight or understanding.
Sikiliza vyema kwa mambo yangu ya undani kabisa.
So you can maintain discretion or carefulness.
Ili unaweza
wisdom.
Unaweza kukua na kuweka hadhi hekima hii.
And your lips can keep knowledge.
Na ulimi wako unaweza kuweka hekima.
Yes. The lips of an adulteress, they drip honey.
Mdomo wa ule malaya inatoka asali.
Now you know honey, very sweet.
Unajua asali ni tamu.
Tastes very nice.
Ni tamu sana ukionja.
It says, her speech is smoother than oil.
Matamushi yake ni mzuri kama mafuta.
So it's a picture of temptation.
Hiyo ni majaribu hivi.
A loose woman comes and she speaks very, very well.
Yani anaongea vizuri sana na kupembeleza kwa.
And it all sounds very fine.
Na inakuwa ni vizuri kabisa.
And it says verse 4, but in the end she is bitter as gall.
Lakini mwishowe ana machungu kuliko upanga.
And gall is, well, it's the most bitter plant you can imagine.
Yani ni kitu chungu ambacho hauwezi uka.
Sharp like a double-edged sword.
Ni kama upanga ule ambao umenolewa kuwili.
I don't know if anyone here has ever been fishing.
Nani hapa ameshaenda kuvua samaki mangla?
You drop down your hook into the water for the fish.
Unaweka ndoano yako na wewe utashika kajura wewe.
But on the hook you put something good, something for the fish to eat, maybe a nice big fat worm.
Kwa ndoano hiyo utaweka ile nia. Ile nono kabisa.
The fish just smells or sees the worm.
Alafu hiyo samaki ama hiyo chura utaona na nusia inasikia.
Doesn't see the hook.
Haitaona ile ndoano.
And the Bible says that's how adultery is.
Biblia inasema jinsi hivyo ndivyo usinzi ulivyo.
The devil is just showing you something nice to think of, something nice to see, but there's a terrible hook behind it.
Shetani anakuonesha kitu mzuri ya kuona, anakuonesha kitu mzuri ya kukulete karibu, lakini mwishowe kuna mambo mabaya.
Verse 5 says, her feet go down to death, her steps lead straight to the grave.
Shetani anasema kwamba miguu yake inatelemka mautini, hatua zake zinashikamana na kuzimu.
So, tells us that unfaithfulness in marriage is one of the quickest way to bring ruin.
Biblia inasema kwamba uaminifu kutokuwa muaminifu katika ndoa ni njia rahisi sana ya kuleta maangamizo.
Well, here in chapter 6 there's a further warning.
Katika Mithali 6 kuna baba anaongea na.
It says, do not lust in your heart after her beauty.
Anasema usitamani uzuri urembo wake.
Do not let her take you prisoner with her eyes.
Usiwache akuchukue mateka na macho yake.
For the loose woman brings you down to a loaf of bread.
Mwanamke ule ambaye ni kahaba anakurudisha chini hadi kaburini.
The adulteress hunts for your very life.
Huyo malaya anatafuta maisha yako.
Can a man take fire in his lap?
Je, mtu anaweza kubeba moto kwa magoti yake?
Without his clothes being burned?
Bila nguo yake kuchomeka?
Can he walk over hot coals and his feet not be scorched?
Anaweza tembelea juu ya moto na usimchome?
It is the same with the man who takes another man's wife.
Ni sawa na mtu ambaye anachukua mke wa mwenziwe.
He will not be unpunished.
Hata weza kuepuka.
When armies used to fight battles in old days, they might have a big fort.
A
stronghold.
And
make sure the walls around the edge are high and strong and thick. In the family, those high, strong walls are the faithfulness of the man and woman to each other.
Katika familia, hizo ukuta ambazo ni mzito na nguzo mzito ni mke na mume na yule uaminifu wao.
chapter 5 tells a man to look to his own wife and to delight in her.
Sura ya 5 inatuonesha mwanamke kumwangalia mwanaume kumwangalia mke wake na kumpenda.
And to seek satisfaction with her.
Na kumpenda na kutosheka na yeye.
Okay, now the third thing is mainly spoken now to the wives.
Jambo la tatu sasa linaongelewa kwa mke.
It tells us that the pleasantness of a home depends very much on the attitude of the wife.
Uzuri wa nyumba utaonekana na ile vile mwanamke alivyo.
And many times in Proverbs there's warnings about being quarrelsome or difficult or troublesome.
Mara mingi katika Methali kuna kule kukatazwa mambo ya kupigana ama mambo ya kutoelewana.
About being someone who's always arguing and complaining.
Kuwa mtu ambaye anabishana na kutaka kunungunika.
So that's one of the quickest ways for a woman to tear her house down.
Hiyo ni njia ya haraka sana ya mwanamke kuharibu nyumba yake.
No. It's Proverbs 19 verse 31.
Methali 19:31.
Oh, no, that can't be right. There is no 19:31. Don't know where I got this one from. But it says, wherever it was, it says, a quarrelsome wife is like constant dripping.
Inasema kwamba mwanamke ule ambaye ni wa magomvi kila wakati anafananishwa na mvua ama maji ile ambayo inadondoka.
Maybe sometimes you've been lying in your bed at night, you can hear water drip, 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 drip.
Yaani labda umelala na kuna kashimo karibu na kitanda yako, utaona tu inadondoka maji kila wakati inadondoka, haikwishi.
Try to close your eyes, all you hear drip.
Ukifungua macho ukifunga ingine inakuwa kwa macho hata unashangaa.
Well, the Bible says that a nagging wife is just like that.
Biblia inasema kwamba mwanamke ambaye anataka sana, ambaye ananiia ako kama hiyo maji.
There's no peace, it never stops.
Hakuna amani kwa sababu hata jambaza.
Later in the book says, like a constant dripping on a rainy day.
Yani kama vile mvua inapodondoka wakati wa mvua.
To hold her back is like holding back the wind or trying to take oil in your hand.
Kushika mgongo wake ni kama kushika dirisha. Kujaribu kutoka nyuma.
The home should be a place of peace and kindness.
Nyumbani ni nyumbani, mahali pa amani na mahali pa upendo.
It should be a refuge from the troubles of the world.
Ndakana ni mahali ambapo mtu anakimbilia kutokana na shida ya ulimwengu huu.
But if your home is a place of trouble and fighting, where will you go?
Na kama nyumba yako ni mahali pa kupigana na ugomvi, wewe unaweza kukimbilia wapi?
Solomon said, better to live on the corner of the roof than to live with a quarrelsome wife.
Suleiman anasema ni vizuri uishi katika kona ya nyumba juu kwa paa kuliko kuishi na mwanamke mwenye ugomvi.
On the corner of the roof, you get rained on and you get burnt by the sun. Well, I do.
Kwa kona ya nyumba unaweza ukanyeshewa na mvua ama jua inaweza kukuchoma.
But at least there might be peace.
Lakini hapa inaonekana kunaweza kuwa na amani hapa.
So, are you building up your house or are you tearing it down?
Unajenga nyumba yako ama unaibomoa?
Is it a place of peace and kindness or is it a place of continual dripping, drip, drip, drip?
Boma yako ni mahali pa amani na usalama ama ni mahali pa mvua inanyesha na dondoka kila wakati?
No. When we go out in the world, we need a strong foundation.
Unapoenda nje kwa ulimwengu unahitaji foundation ile ambayo imekomaa.
A person who destroys their own home is very foolish.
Ule mtu ambaye anavunja nyumba yake mwenyewe ni mtu mjinga.
Okay. Okay, finally, number 4.
Mwishowe namba 4.
Here's some advice especially for young men.
Hii sasa ni kupatia mtu mawaidha sana sana vijana.
But it's also for young women.
Na tena ni kwa wamama ambao ni bado vijana.
And it's also for those who are married already.
Na pia ni kwa wale ambao wameolewa ka wameoana tayari.
But Proverbs tells the young man to marry carefully.
Biblia inamwambia kijana huyu kuoa makini sana.
Not to be led by his eyes.
Asiowe kwa sababu ya macho tu kuangalia.
Not to be led just by temporary desires.
Asiowe kwa sababu tu anaongozwa na tamaa.
But to seek a wife based on her character.
Lakini atafute mke ambaye ana tabia nzuri.
To be aware that looks, that beauty will fade.
Ajue kwamba urembo utakuja kuisha.
But to know that the fruitfulness of his household depends on his wife's character.
Ajue kwamba uzuri wa nyumba yake itatokana na tabia ya mke wake.
It says a wife of noble character is her husband's crown.
Mke ambaye ni wa tabia nzuri ni atakuwa ni taji ya bwana yake.
But a disgraceful wife is like decay in his bones.
Lakini mke ambaye analeta shida kwa nika nyumba ni kama mfupa ambao umeoza.
Or, here's another. It says houses and wealth are inherited from parents, but a prudent or a wise wife is from the Lord.
Nasema kwamba nyumba na utajiri naweza kupata kutoka wazazi wetu, lakini mwanamke aliye mzuri mjasiri tunapata kutoka kwa Bwana.
A wise wife is a great blessing from God.
Mwanamke mwenye hekima ni baraka kubwa kutoka kwa Mungu.
It says how her value is much more than rubies, a very precious jewel.
Yani ukimweka katika kupima yeye, yeye ameshinda baadhi ya metali fulani, baadhi ya mawe fulani ambayo ni madini fulani ambayo yenye thamani.
Then at the end of the book it says the charm can deceive you.
Mwisho wa kitabu inasema kwamba ile uzuri wake unaweza kukudanganya.
And beauty is fleeting, it's only for a short time.
Na ule urembo wake ni wa muda tu, unaweza unapita.
But a woman who fears the Lord is to be praised.
Lakini mwanamke ule ambaye anamcha Mungu anastahili heshima.
So the man tells his son to look carefully when he goes to find a wife.
Mtu anaambia mtoto wake angalie vizuri sana anapoenda kuoa.
Beauty is not the first thing.
Urembo sio kitu cha kwanza unapotaka kuoa.
Nor whether she's available, that's not the first thing.
Kuangalia kwa kama yeye ni mtu wa kupatikana kila wakati sio ya kwanza.
Nor even if she can do a lot of work.
Hata kama anafanya kazi ameandikwa anaweza fanya kazi mingi.
But her character.
Lakini tabia.
Does she love the Lord?
Je, anampenda Mungu?
And can you see that in her life?
Unaweza kuona hiyo katika maisha yake kwamba anapenda Mungu?
This last part of the book we read and it describes that.
Mwisho wa kitabu tunaona hiyo na inatueleza.
There seem to be two main things in there.
Kuna mambo mawili makubwa tunaweza kujifunza pale.
Is she a joyful servant?
Kama yeye ni mfanyakazi ambaye ana furaha.
Is she careful with her time to do good to her family and to others?
Yeye anazingatia wakati wake kufanya mazuri kwa familia yake na wengine.
Does she bring blessing to her people and to those who are in need?
Yeye analeta baraka kwa watu wake na wale watu ambao wanahitaji.
This woman we read about, she's busy.
Huyu mwanamke ambaye tumejisoma hako na kazi mingi sana.
She's busy blessing her children.
Hako na kazi mingi ya kubariki watoto wake.
She's busy blessing the needy poor person.
Hako na kazi mingi ya kubariki wale ambao wako katika mahitaji.
As I say, she's fruitful.
Vile alivyosema ni mwanamke ambayo amejaa mambo.
If you want to know, will she be fruitful if I marry her? And of course you want to ask, well, is she fruitful now with the life she has before marriage? Is she one who can be trusted to use her opportunities without somebody chasing her all the time? And so, of course, this is advice to unmarried ladies also. Don't spend your time trying to look beautiful. Don't put your effort into getting a man with dresses and makeup and spending days in the hairdresser.
Usichukue muda mwingi kwa saluni ukijaribu kujipodoa na kujitengeneza ukitafuta mume wa kukuoa.
But be busy doing good with your life.
Na uwe ukishughulika na maisha yako kila wakati.
Be busy in your own home and be busy doing good to those who are in need.
Jipe shughuli kwa nyumba yako mwenyewe na jipe shughuli kuwasaidia wale ambao wanahitaji.
And then a wise and godly men will be seeking someone like that.
Alafu wale wanaume ambao ni wanaume wa mcha Mungu wanaweza kutafuta mtu kama huyo.
Of course these verses are also for those already married.
Na hii verses pia inaweza kuwasaidia wale ambao wameoana tayari.
They give us something to aim towards.
Inatupatia jambo la sisi kutazamia.
The things a man is to help and encourage his wife to be.
Kitu ambacho mwanaume anaweza kusoma na kuhimiza mke wake.
See, this woman, she's not a servant who only acts when her husband commands her.
Angalia huyu mwanamke sio tu mtu wa kufanya kazi, yani mfanye kazi ambaye anafanya mambo
ambayo. You can see he's given her much opportunity and freedom.
Angalia amepatiwa nafasi na fursa nyingi na mume wake.
He's trusted her with much.
Ameaminiwa na mambo mengi sana.
He's not keeping her down, but he's helping her.
Hajawekwa tu chini lakini anasaidiwa na mume wake.
So those are the teachings, the main teachings of Proverbs about the family.
Na hiyo ni baadhi ya mafundisho sana sana yale makuu kuhusu methali na familia.
About parents teaching children and children honoring their parents.
Wazazi wakifundisha watoto, watoto wakiwaheshimu wazazi.
About a man and a wife defending their marriage, making sure they are faithful.
Mtu na mkewe wakilinda ndoa yao, wakiwa waaminifu katika ndoa yao.
Making the home a pleasant place where there's love and kindness and peace.
Wakitengeneza boma yao kukua mahali pa furaha na mahali pa amani.
Making the place a busy place where God is served.
Wakitengeneza boma yao kuwa mahali penye shughuli, mahali ambapo Mungu anatumiwa, anatumika.
So, may God help us.
Mungu atusaidie.
Amen.